Sanibonani Grade 7.
Yebo.
Ninjani?
Siyaphila.
Senginikhumbule kodwa sengizobuya khona maduze ngolesine ngizobe ngikhona la esikoleni.
Okay.
Sale kahle.
Igama lami nginobuhle, ngihlala eMaranatha. Isikole ngifunda kuso kusokhayeni. Ngifunda ibanga lesihlanu. Ngineminyaka o-12. Mina ngibukeka ngimfishane kunenyawe ezinde, nekhanda elikhulu, namehlo amakhulu, nginomlomo omkhulu. Uma ngimamatheka ngimuhle. Ekhaya ngithanda ukudlala ushigoshi nengane zasekhaya.